macho ya kondo ai, mitego ya osike, nimeamua sande gesi pai. You're my lover, mwezako napenda, when you kiss me, when you touch me, mwezako napenda. I'm crazy for your love, yeah wewe kuweza, nishazama mapenzi, penzi la nimeza.
Slicer.